Are wetsa masepa ka lizaza man, wetsa masepa ka likokolo, wetsa masepa ka lizaza man, wetsa masepa ka likokolo. Ish, ka lizaza man, ka likokolo. Ka lizaza man.
Manje kala kali cheka man, buyango so. Kani ye Pakistan wena, songshiya neskolo. Jabantwana basto
are wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala kali cheka man buya ngomso kani ye Pakistan wena songshiya neskolo. Jabantwana basto
are wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala kali cheka man buya ngomso kani ye Pakistan wena songshiya neskolo. Jabantwana basto
are wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala kali cheka man buya ngomso kani ye Pakistan wena songshiya neskolo. Jabantwana basto
are wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala kali cheka man buya ngomso kani ye Pakistan wena songshiya neskolo. Jabantwana basto
are wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala kali cheka man buya ngomso kani ye Pakistan wena songshiya neskolo. Jabantwana basto
are wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala kali cheka man buya ngomso kani ye Pakistan wena songshiya neskolo. Jabantwana basto